as Washington DC ra gam radio of television an kadarbu sagale America sagantafan remote atamontan hordofto tokenya guyan hara witata ebla kutan baratmawa tigdani sadi qopile kenya hara walin an sujbe horati walitti bu'iinsi naannolee Afaari fi Somaalee itti fufee jiraachuu jiraattonni dubbatanii jiru gabaasaa oduu boodaati. Dhaabbanni luba guddinaa duusaa erga hundeeffame waggoota 30 ol lakkoofsisee jira. Qophii addaa kana laatisuudhaan qindaa'e gara boodaa dhiyaata. Magaalaaleen Ameerikaa duraan kolonii biyyoota kabiroo jala turan seenaa biyyattii keessatti hagas maqaan dhahaman. Qophiin Ameerikaa uummata ishee kanarratti fuulleffata. Dorgommiiwwan maaraatoonii chaayinaatti gaggeeffaman atileetonni Itoophiyaa injifatanii jiru qophii ispoortii keessatti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin kan isin affeeraa oduudhaaf gara jaalalleetti nutti dabarsa.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduu wiixasaa har'aa waliin anjaalannee gammadaati. Magaalaa Baahir Daar keessatti kaleessa galgala sa'aatii 2:20 irratti boombiin mana nyaataaf dhugaatii naannoo Abbaa Maadoo jedhamu beekamu tokko keessaa dho'e lubbuu namaa 3 galaafatee namoonni 10 ta'an madaa'u kan naannoo sanatti argamu hospitaalli sadarkaa duraa Addis Alamiif bakka bu'aa meedikaal daayirektaraa kata'an Dr. Mitikuu Tagaanya raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessanii jiru. Ogeessi faarmaasii hospitaalichaa akka ta'an obbo Daanyuu Masfin dhoohinsa sana booda namooti madaan baay'een hospitaala seenaa akka turan lakkoofsi namoota du'aniiru jedhamee sana caalu akka malu ibsan. Mana nyaataaf dhugaatii Mimmi Groosarii jedhamu keessatti boombiin yeroo dho'etti achin ture. Maqaan koo garuu akka hin ibsamne ka jedhan namni tokko. Namoonni 2 battalumatti du'uu arguu isaanii fi hatattamaanis humnootiin nageenyaa naannoo sana to'achuu ibsaniiru. Namoonni kabiroo 2 dabalataan du'u namoonni haala isaa itti dhiyeenyaan hordofan natti himaniiru ka jettu oduu gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaa. Haleellaa kana eenyu akka raawwatee fi odeeffannoo dabalataa poolisii biraa argachuuf yaaliin taasise milkoofne jetteetti. Humnooti addaa kan bulchiinsa naannolee dhaabbata nageenyaa kan mootummaa federaalaa jalatti gurmeessuuf mootummaan murteessuusaa bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti mormiin isa mudateera. Magaalaa Baahir Daar keessatti hospitaalaaf baankiif kanneen fafakkaatan irraa kan hafe dhaabbatoonni daldalaa guutummaatti kaleessaa jalqabee cufaa ta'uu isaanii argineerra jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa magaalota gurguddoo tokko tokko keessatti murtee mootummaan humna addaa naannichaa diiguuf caasaa nageenya birootti makuuf murteesse guyyoota walitti aanan 4 balaaleffachuu itti fufanii jiru.
Bulchaan naannoo Amaaraa obbo Yiliqaal Kaffaalee tasgabbiin akka bu'uu fi of qusannaan akka jiraatu kan gaafatan ta'us mormiin isaanii wiixata har'aa itti fufee jira. Guyyaa har'aa namoonni 80,000 lakkaa'aman daandilee magaalaa Dasee irratti bahuudhaan murtii mootummaan federaalaa kenne balaaleffachuu fi humna addaa Amaaraa waliin tumsa qaban agarsiisanii jiru. Mormitoonni magaalota tokko tokko keessatti sochii konkolaataa ugguranii jiran. Obbo Yiliqaal miseensota humna addaa Amaaraa kanneen mooraa isaanii dhiisanii ba'an akka deebi'an gaafataniiru. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed murteen mootummaa humna addaa naannolee diiguu fi caasaa nageenya birootti makuuf murteesse akkuma karoorfametti hojiirra oolaa jedhaniiru. Reuters gama isaan akka gabaasetti bulchiisa naannoo Amaaraa yoo xiqqaate magaalota 2 keessatti dilbata kaleessaa namoonni 10,000 hedduun bahuudhaan mormii dhageessisaa yeroo turanitti dhukaasa dhaga'uu isaanii jiraattonni dubbatanii jiru. Ajajni kun naannolee Itoophiyaa keessaa 11 hunda kan ilaalu yoo ta'u bulchiinsa Amaaraa keessatti fudhatama dhabee jira. Magaalaan Gondar bakka mormii guddaan itti gaggeeffame keessaa tokko yoo ta'u jiraattonni magaalaa akka jedhanitti miseensonni humna addaa Amaaraa ajaja kana cabsuun halkan guutuu meeshaa waraanaa gara samiitti dhukaasaa akka turan dubbataniiru. Jiraattonni magaalaa Qobboo 2 magaalattiin alatti dhukaasa meeshaa waraanaa dhaga'uu isaanii dubbatanii jiran. Mormiin kun yoo xiqqaate magaalota 6 keessatti gaggeeffamuu kan ibsan jiraattonni 2 kun eenyummaan isaanii akka ifan taane gaafatanii jiru. Dubbi himaa mootummaa federaalaa fi kan waraanaa irraa
akasmas motumman nanno amara hatattaman yaada kakennan gafachuf jecha takabun hindanda amneje era Reuters.
Sababa walwaransa Ethiopia kaabake sattigegge fame turen kankai bukatunni gara magala makaletir e sanijran kesa hangitoko gara keke nyarati nudevisa jechun gafatajru.
Walwaransa dura Tigray yaajet Amerika wama mufi kanama bulchisina annu amara fi itka Tigray ratu walfalmajira nirra namonni bukani magala makale kesa bufatan gargasi gaan sanak abawan injirre jischa keo fitti debi uf gafatan injiru. Bulchinsa yero kan Tigray presidenti katan obbogeta choradda hogganota nanno sana kan nembro walin bakka kubattoni kun kesa bufatan injiran kan dawatan yotaw hala qabatama addo sana ilalu dan maris walin gaggesa injiru qeo fitti debi uf gafirre de debi ya tajiru kana debi kennuf bulchinsi sani dimmalal chadurat kenne hojjata jiru akkate kan ibsan obbogeta chon Hatattamaan qe'ee isaanitti akka deebi'an gochuuf irratti hojjetamaa akka jiru dubbataniiru jechuudhaan Mulugeeta Asmaa maqalee irraa gabaasee jira.
Miidiyaalee YouTube adda addaa irratti dhimmootii siyaasaan walqabate irratti yaada kennuudhaan kan beekamtu Maskaramaa Abarraa kaleessa galgala eebila 10 mana isheerraa humnoota nageenyaa uffata poolisii federaalaaf huccuu siviilii uffatan kanneen gara 10 ta'aniin to'annaa jala oolu abbaan warraashee obbo Fitsum Garoo Mikaa'el sagalee Ameerikaatti himaniiru. Yakka jeequmsaaf jeequmsa akka kaasuudhaan kan shakkamteef yeroo darbe yeroo lama to'annaa jala ooltee akka turte Maskaram har'a mana murtiitti akka hin dhiyaanne abukaatoon ishee Salamoon Gazaahin dubbatanii jiran. Miidiyaalee YouTube biroo torban darbee to'annoo jala oolfamanis hidhaa guyyoota 13 itti murameera. Gara oduuttaanutti ennaa ceenummoo Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo bahaa keessatti taleellaa raawwatameen namoonni 20 ta'an kan ajjeefaman yoo ta'u maddeen ajjeechaa kanaaf finciltoota gara jihaada islaamummaa waliin hidhata qaban kumatu.
Hoogganaa waldaalee siviikii naannoo sanaa Paatrik Mukoheen bilbilaan dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif akka himanitti humni diinaa ittiin jedhan Allied Democratic Force yookaan ADF jedhamu jimaata galgala naannoo sa'aatii 4 ganda Ineebulaa cinatti qonnaan bultoota irratti duulee ture jedhaniiru. Mukoheeneen akka jedhanitti bakka ajjeechaan kun itti raawwatame magaalaa Ooyichaarraa gara dhihaatti kiiloomeetira 30 fagaatee argamu bulchiinsa Kiivuu kaabaa keessatti reeffa dhiiraaf dubartoota 21 lakkaa'u isaanii dubbatan mana reeffaa hospitaala Ooyichaa keessa kan hojjetu Juulees Kambaale reeffa namoota 19 fuudhuu isaanii dubbateera. Bulchaan waraana naannoo sanaa Chaarles Ihuutaa Omeengaan aleellaan kun gaggeeffamu mirkaneessanii aleellaa kanaafis shororkeessota ADF jechuun lakkoofsa namoota du'anii garuu sirriitti ibsuu akka hin dandeenye dubbatan. Finciltoonni ADF jalqaba Ugaandaa keessa kan turan yoo ta'u bara 1990 keessa Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo bahaa keessatti iddoo qabataniiru. Ergasii lammiilee nagaa 80,000 lakkaa'aman ajjeesuudhaan himataman. Humnootiin seeraan ala ta'an hedduun naannoo rakkoo guddaan keessa jiru kana keessatti lubbuu namaa akka hamaatti galaafatan keessa ADF tokko ta'eera.
Dooniin namoota gara 400 ta'an keessa jiran Giriikiif Maaltaa gidduutti qabamtee bishaanni ishee fudhachuu akka jiru tajaajilli baraarsaa Alarm Phone jedhamu bilbata kaleessaa ibsee jira. Kunis erga bidiruun godaantota Afrikaa kaabaarraa galaana Mediteraaniyaan qaxxaamuruudhaan dhaha galaana haalaan ega ol ka'anii booda jedhamee jira.
Alarm Phone Twitter ofii irratti akka barreesseetti bidiruun Liibiyaa magaalaa Tobruk irraa ka'ee halkan tokko guute irraa akka bilbilameef ibsee kanas aangawoota beeksisuu isaa hubachiise. Garuu aangawoonni hanga ammaatti hojii baraarsaa hin jalqabne jedheera. Bidiruun kun amma naannoo barbaachaa fi baraarsaa Maaltaa keessa jirti. Dhaabni kan mootummaa hin ta'in kan Jarmanii Sea-Watch International jedhamu Twitter ofii irratti akka maxxanseetti bidiruu kanaa fi doonii daldalaa ka biroo lama naannoo sanatti arguusaa ibseera. Garuu aangawoonni Maaltaa dooniiwwan kana irratti hojiin baraarsaa akka hin gaggeeffamne ajajuu isaanii fi isaan keessaa tokko boba'aa akka isheef dhiyaatu qofa ka gaafatte ta'uun ibsameera. Haala kana laalchisee yaada akka kennaniif aangawoota Maaltaa battalumatti quunnamuun hin danda'amne.
amma mo gara qopi torbani amerikaf ummata shet cena
jiratan magala awashi fi hoggansa ijarsa daga gota afarik akata ani kan dubbatani obbo abdullah haji sagale amerikati fi bilbilan ya dakinnanin guyotan kurnan darbani fi umni adda nanno somalia magalota nanno afar irratti halilla rawajuisa himani jir
Yotinnaate
kallatti wanjaaf torbaane umni hidhataan qindaa'e kan naannoo Soomaaliyaa lola nurratti banee jira. Haleellaan kun kan nurratti raawwate meeshaa gurguddaadhaan dubartoonni Affaari miidhamaniiru. Daa'imman hedduun madaa'aniiru. Mannoonni Affaari gubataniiru. Meeshaa gaararraa dhukaasamuudhaan manneen kan nu jalaa gubatan. Yotinnaate beelladoonni 500 nu jalaa saamamaniiru jedhan. Jirata samara logia kantaani namibira obbo Umar Idrisi gama saanitini. Walitti buyinsichi wan waggoottan shanan darbanifi taasifamaa jiruudha malee wan akka haaraatti uumame miti jedhan. Lolli tibbana taasifamaa jiru xinnoo waan ulfaataa ta'eefi isin bira ga'e malee guyyaa guyyaadhaan haadholeen Affaari, daa'imman Affaari, maanguddoonni Affaari ajjeefamaa jiru jedhan. Bakka haleellaan kun itti raawwatameera jedhame anaga waanetti itti gaafatamaa quunnamtii sabaa kan ta'anii obbo Aliinii fi naannoo bulchiinsa Affaari bulchaan godina sadaffaa obbo Abdii Alii akka dhimma kanarratti yaada kennanu VOA'dhaan gaafatamanus akka yaada hin kennine gabaasni Addis Chokkol eereera. Karaa naannoo Somaaliitiin dhimma kanarratti akka yaada isaanii kennan kan gaafatamanii itti gaafataman dhimma dargaggootaatii fi ispoortii aanaa iyyaaduneer kan ta'anii obbo Alii Awuleedi. Akka obbo Aliin jiranitti karaa aanaa isaaniitiin sochiin loltootaa gama Affaaritti ce'ee jiru akka hin jirre dubbatan. Wanti amma ta'aa jiru isa weeraretu karaa biraatiin weerarameera jedha. Mootummaan naannoo Somaalii deeggaraa jiraas jedhu. Itti mootummaan naannoo Somaalii nu deeggara ta'e maatiin Somaalii tokkollee hin buqqa'u ture jedhan. Itti dabaluudhaanis naannoon Somaalii haleellaa hidhattoota naannoo Affaariin miidhaan irra gahaa jira jechuudhaan gara Affaariitti deebisanii jiru dubbicha. Allatti an jiruun namoonni ammas buqqa'aa jiru. Kan dubbachaa jirru bakkeewwan gaaffiin kan kootii jedhu irratti ka'ee hin beekne keessatti. Gandoowwan sadii gaaffiin irratti ka'ee ture waggaa 5 dura dhimmichi hiikamee seenaa ta'ee darbeera. Warrama buqqa'aa jiran rakkina sana booddee uumameenii jedhan. Jiraataan ganda gadamaayituu yookaan gabra'iisee obbo Yasuu fi haleellaa hidhattoota Affaariin kan ka'e buqqa'iinsi nurra gaheera jechuudhaan himatu. Kanan dhalate magaalaa Gadamaayituutti. Amma bakki aanu buqqa'ee jiraachaa jiru immoo Asbulii jedhamti. Namoonni buqqa'an hunduu sababa humna addaa naannoo Affaariin. Amma ammaatti namoonni haleellaa kanaan buqqa'an eessa jiru jedhee mootummaan federaalaa nun gaafanne. Buqqa'oonni Asbulii, Mulii, Afdeem magaalaa Erer keessa jiru. Baay'ees hedduudha jedhan. Torban darbee sagaleen Ameerikaa kan haasofsiise itti gaafatamaan waajjira itti sabalaa naannoo Somaalii haleellaa raawwatamaa jiruun kan ka'e dhalattoonni naannoo Somaalii maatiiwwan 49,200 yookiin namoonni 300,000 ta'an mooraa baqattootaatii fi bakkeewwan adda addaatti faffaca'anii akka jiranuu ibsuu isaanii gabaasni Addis Chokkol kun eereera. Walitti bu'iinsa kanaaf wanti fala ta'uu danda'u karaa marii nageenyaatiin hiikuudha malee walloliin isaanii akka hin taane dubbatu yuunivarsiitii Haroomayaatti kutaa barnoota seeraarraa obbo Amaanu'eel Massale. Biyyoottan adda addaa keessatti walitti bu'iinsi daangaa yemmuu uumamu kan hiikamu rifarandamiidhaan heerri biyya keenyaas amma tokko waan lafa kaa'e qaba. Haa ta'u malee daangaa ilaalchisee waan seera irra jiru irratti sadarkaa biyyaalessaatti walii galteen hin jiru. Kanumaaf jecha sadarkaa biyyaalessaatti komishiniin waliin marii dhaabbateera. Kanaafu biyyattii keessatti walitti bu'iinsa daangaadhaan walqabatee ka'aa jiru karaa mariitii fi waliigalteetiin hiikuun waan danda'amu natti fakkaata. Kan jedhan obbo Amaanu'eel rakkina bakkaawwan diinagdee biyyattii keessatti gahee guddaa taphatan keessa jiruu fi fala waarii qabeessa ta'e uumuudhaaf mootummaan federaalaa qorannoo irratti hundaa'e irratti hojjechuu qaba jechuu isaanii gabaasni Addis Chokkol eereera.
amma gara qopi addat ceena Dinautum sa walda amantuta Christiana, Beka amanti falma mirganamuma, biye kesaf, alat timak agudak abanif, baramotuma, dargi kan ajesamaniyoto, foundation in makathan in hundefam, umator bandarbe, wagota sodoma fa etundefam ilajse, kopi guyotalama, finfineke satige famera. Brooke Ayele, President in Seminary, Walda Makaneesus, Lubi Guddinatumsa, Waldan Christiana, Tajajala Amanti Gegesu Tidabale, Itigafata Mahawasu Mafjinek De Akakabdu, Nama Ifati, Adunya Af Beksisani Jalani, Galmodawit Kanarati, Gabaswal Agaba.
Akasinani sani ibsuti gudnasum sasilga wallegalita amma nanno bojji harkarojira mutti barakuda sagal demi sagal abbasani tumsasilga fi harmesani adnaise cerachorra kanalatan manabarnota abboti wangela lamani karkarotti baridbo kuda sadde dama kesawun daw kanima mutti kambarnoti jelqaban ilmiqonna ambula gudnatum sasilga dubarra fedabarnota fi ofkenna amantai sani qabanin najjotti Terbes nakamte fi biyan alatti mo United States dabalate biyota kanitti barnota sane urdafani rujada kitabi sena sane ratti barraye Brooke Ayele presidency seminary wulda worra wangela makane yesusi
Gudina Tumsa yebete Christian Abbat Nacho, Yetulid Abbat Nacho, Yager Abbat Nacho,
Akazia Brook. Gudina Tumsa Abbawalda, Abbad Alota, Ofisani, Jerenia Isani, Alota of Namakarasak, Namajar Rakana, Namada, Gagisa Biafi, Waldati.
But I'm Liumi Aragacho, Xavier Sonsifater, Memphisaim, Usaim, Sigavi Adrugoni Fetero.
Wanti adda santa isu tokko amantaa namatti tolu tokko qabu innis waaqayyo yeroo nama uumu nama foon qofaan hin uumne kanaafi gama hafuuraanis fooninis nama uumeera deebiin lubbuu namaaf ta'u fooninis hafuuraanis jedhu kun yaada amantaa waldaale biyyoota dhiyaa keessa jiranii kan sirreessedha maaliifi warri lixaa yaada kana adda baasanii ilaalu turani kanaaf isaan waldaan waan maraa walitti qabdee hojjechuu qabdi yaada jedhu gaggeessu kanas waldaale Itoophiyaa maraaf beeksisan darbees immoo yaaduma kana gara Lutheran World Federation World Council of Churches fi waldaa amantoota Afrikaa fidani egaa tajaajilli hundi galeessi jedhamu kun asirraa kan dhufeedha hundeensaa jechuun dubbata Brooke
hullantanaa maagalgal miilau kazzee yatanessaa astamroo na
yaani luba guddinaa tumsaa kuni biyyaan alattis kan fudhatama guddaa argate ta'u biruuf dabalataan dubbatee jira kanarraa kan ka'es dhufaatii mootummaa dargin dura waldaa warra wangeela makaana yesus kan lubi guddinaan gaggeessaa turan manneetti amantaatti dabalata bakkeewwan tajaajila hawaasummaa itti kennamu kanneen akka hospitaalaa fi kaan hedduu banuudhaanis saba tajaajila turus ni dubbata garuu erga mootummaan dargi dhufee duuba haalli kun luba guddinaa balaarrabuu seera
የዚያን ጊዜ ያገሪቱ መሪ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ያገሪቱ ፕሬዝዳንት ነበሩና ወደ ምዕራባውያን ሀገር እርዳታ ለመጠየቅ እሳቸው አብሯቸው እንደሄዱ ምክንያቱም ጀርመኖች ስለሚያውቋቸው ቀድም ባልኩ በምዕራቡ ዓለም የታወቁ ስለነበሩ
አከዝ ያደብሩ ከመስ አለስ ገጌሳም ቢያ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ልበጉድናን ገቲሞት ማልጣ ብረት ፍረተ መቀበኔፊ ነወሊንዴኝ ወርዲያቲ ወለቡማን አመንታ ከኢትዮጵያ ከስጅሮ ሄሚፊቲ ከርጋር ሰጋፈጡ ጀረኒ ሰነበት ልበጉድናን ነነቀገሩ ወለቡማን አመንታ ከኢትዮጵያ ከሴንጀርኒ ማጀናን ሜሪ ወልዳን ከስን ከንጩፈ ሜጀረኒ መንግስቱን ሰነቦድ ልበጉድና ወልዳሌ አመንታ ካን ወረጮፍቴባኒ ጀረኒ ጀናን ወለባን የሮሰነጋ ሞቱማን እትጭኒነቴ Duber karaju lesnirele akabiya banje da meture isangaru biya fi sabako dise indemu jerani didan
kamiyargu sewoch gar memot allebin bilaw alotam bilaw no kezia wudiyaw yederg mengist yegedalacho betekristian amlikaw siwotu ehud qen bemenged tafno ni tewsedut
gafedil betaw tumana waqefnaati baaniti kanisanu kwan famani qaban manamurti dcti yero deera fesakajirinle imbekamuture ajjefamu yero makabaman ajjefamani garu waldaa fi maatiin isaanii haadwani hajiraatanii waggoota kudhan wayitiif humaayin beekan turan dubarra eega dargiin erga kufee biiroo koloneel mangistuu jala lafeen isaanii baafame kan awwaalame jechuun dubbata Brooke
bamangistu lawxi gizee atsmaachoo wotto yetegenya
በመቶር በደር በከና ጅማታ ፍሰንበተ ፋውንዴሽን ይመቃል በጉድነቱም ሳን ሁንዳይ ወጋሶዱ መፋሰሰብ በፈቹዳኔ ኮፒ ገረገራ ኮፔ ሴቱሬ ሰገንታ ካንረቲ በከቦቶን ሞቱማ ፍዳብሌዱንፋ አከስመስ ጅራቱን ረተርገመን ይጅራን ወጅግዲስቱን አበትቻ አደሌንሳ ጉድነቱም ሳ አበትቻ ሁንዳይ ካዮሉ ቢጉድነቱም ሳ ደማ ፍቱሬ ፍጣም ባሶ ፈከተ የመኒ አመስከሱ ማደኝ ከነ ኢትዮጵያን ሴራው ላለ ሲቪካ ሮምሶር ዶፌ ሰገንታ ደዳባ ፈቴ አከጅሩሌ ዱበተን ይጅራን
የኛ አላማ GTF ብቻ በመመልኩ ይቀጥል የሚለውን ሳይሆን ሌሎች መነሳሳት እንዲኖራቸው ነው።
ካዩን ከኛ ፋውንዴሽን ጉድናቱም ሳ አከምት እታፉፉ ከንጀሩ ቆፋሶንታኔ ወርካንስ ኑኢላሌ አከጅጀባቱ ስለ ዶክተር ገለታን ሙጠኑ ቢዮታ ኤዱካሴራ ቢዮታ ጉደታን ሄዱ ከሰት ወጂን አብሊ ሲቪኪ ባልናን ዮግጌ ፈሙኒ አገራ እጋ ካዩን ኬኛስ ኑ ፋውንዴሽን ጉድናቱም ሳ እላለኒ ነምኒ አከከከውምሳ አርጋቱዳ
ሰገንታ ጅማታ ፍሰንበተ ደርቤ ከነረትሲ ወጂሌ ፋውንዴሽን ጉድናቱም ሳ ገኖ ተደርባን ከሱማን አንኑ ከረዩት ጀቴ ቢፋ አገር ሲሳን ዲያቴ ዳወተ ሜጅራ ሰገንታ ከነረትስ አንጋውን ኢፊኦ ገይንት ለወልቱማ ወረቃ ቆረኖ ገረገራ ደሰኒ መሪን በላንስ ከገፈ ሜጅራ ገባ ሰገለ አሜሪካ ከልሙ ዳዊት እንፈነራ
አማሞ ጋር ቆጲ ቶርበኒ ስለ በክስፍኔ ቆጲ አሜሪካ ኡመተ ሸጥጨል ዩናይትድ ስቴትስ ከሰቲ መጋላለን የሮ ኮሎኒ ሴናን ሳኒ ሀገስ ኢምቤክሳፍ ኢምቤክሳፍሚን ቶአና ቢዮቲ ከብሮ ጀለጅራን ሃንጊቶ ኮጅሩ ሀታው መሬ ሴና አሜሪካ ከሰቲ እና መቃል አሃማን የሮ ባዬ እንደጋማኒ ከነን ከሳቶኮ ፍሎሪዳ ገመካባት ከን አርገሙ መጋላ ሰንት ኦገስቲን ቶኮ ቆፒን አሜሪካ ፉመታ ሸካናራ ከነርት ፉለፈታ ኩኖቲ
ለሞተ ካዮ አመንቲዮ ካን ሰፉ ቀበን ከስማሞ ግረብየ ኦርማት ዴንሰ ኤራ ዴሙዳን ጠቀበን ዮካን ፕሊግሪምስ ኩታ ማሳች ሴት ስት ከን አርገም ኮሎኒ ፕሌማውዝ ድሮክ ሁንዴ ሱሳኒ ወለካ ጃራ ኦልዱር አከስመስ ቁብሱምኒ ወረ እንግሊዝ ይጀልቀባ አሜሪካ ካባ ጀምስታውን ኩታ ቨርጂኒያ ከሰቱ እንዴ ፈሙሳ ወጋ አፍርተሚ ለመድረ ስፔን ከን ፍሎሪዳ ካባ ከሰት አርገም መጋላ ሰንት ኦገስቲኒን ሁንዴ ስቴ ታታው መሌ ጅራቱ ተጠለልቶ ተዩናይትድ ስቴትስ እንታኔን ቀብዬን ዱሪኩን ሁንዴ ፈሙዩ ሴና አሜሪካ ከሰት ተገስንቱ ቀሙ ከንቲባ መጋላ ሰንት ኦገስቲን ናንሲ ሲክስ ክላይን አከጀረንቲ ሴናንሳ ኮሎኔል ፈቱማ ስፔኒ ወሊን ዋን ወልቀበቴ ፍነት ፈካታ ነሞኒ ቶኮ ቶኮ ሎጊ ወረ እንግሊዚቲ ጀጁ ደንደኡ ጀራን ፕሮፌሰር ሴና አሜሪካ ሶራማ ባህን ቶማስ ግራም ይደላለተ ስፔን ተኡንደንዳ ጀጁን ይወዱበታን ከነረት ወሊገሉ ነሞኒ ገረካበ ባህት ገረ ኮሎኒ ጀልቀባ አፋን እንግሊፋ ዱበታን ትከቀጀለን ይወተው የሮን ኤራ ዳፍ ሳንት ኦገስቲኒ ፍሎሪዳን ቃማ ኤምፓየር ስፔን ቱራኒ ጀሩ ግራም በረኩ መለማፍ ሰደከ ሰሶሮማ ቦሳኒዱ ኮሌጅ ፍላገር ካንሰንት ኦገስቲን ከሰት በርሲ ሳቱራን ኦገስቲኒ ፍሎሪዳን የሮን ኤራ አፍራን ፈተማኒ ቱራን ሱን አኩመ ደምቅኒ በበለታ አድፈን ጥቆ ጅጅራማ አድፈራ የሮገ ባባጀቹን በረድ በኩል አተርባፍ ጃተሚ ሰዲፍ በረድ በኩል አተርባፍ ሰደተሚ ሰዲ ጅድዌሮ ጅሩ ከሰ ቡልቺንስ እንግሊዚ ጀላካንቱሬ ራንካናፍ ሳን ኦገስቲን በረድ በኩል ሸኒፍ ጃተሚ ሸኒ ሃንጋ በረድ በኩል ሰደቲቭ ዲግደሚ ቶኮት ቶአና ስፔን ጀላቱሬ ሳንት ኦገስቲን እና ስፔን ማለቀላልጅሴ በአዋንታ ደፍቀብዬ ሼ ፍሎሪዳ ዳቨርሲቴ ከንዴ በረድ በኩል ሰደቲቭ ዲግደሚ ቶኮት ቃማ ዩናይትድ ስቴትስ ታቴ ሃርጣ ሳንት ኦገስቲን መጋላ ጥቆዳ ለፈ ስኩዌር ኪሎ ሜትሪ ዲግደሚ ቶርባፍ ቶቃቶር በከንቀብድ ይወተው ለኮፍስ ባይ ነው መተሸ ግረኩመ ኩደሸኒታ አከስመስ ጃራ ሄዱዳፍ ቡልቺንስ ስፔን ጀለጅራቱስ ገሞወን በረሰና ረጫላንሳኒ የሮዴራ አፍዋን እንጅራኔፍ ቡልቺንስ ስፔን ጀለ አከትሮ ከሙልሱ ረጋን ጥቆ ቆፋቱ ሀፌ ሲዳ ያደነፍ ዳንዲወን ድራን ከንጣሊያን ይፈካታን ቦደረገሩ አከአዳ ስፔን ተጀተማን ቀምና ጀዱ ግራም ዳንዲ ወንሱን አመዩጅሩ ዳንዲ ኢፖፍ መጋላ ጥቆን ከንጅራን ይወተው ቃማ ሳንት ኦገስቲን ተኡአን አምባሴና ታአኒ አፈኒጅሩ አምባሴና መሰራ ስፔን ሳንት ኦገስቲን ከድሪ ካስትሎ ዴ ሳን ማርኮስ ጀራማ barat ibu kuda jawab jata mission halal Inggrisi ra ofeguf ijarame sidang kun am sida biyo lesata ijra magala guto eguf ka kupaitre kamagala Santo Augustinif masarasa na to atu kamiyu yero sanat nanno Florida to ataturo ijru Chris Lavert tajajla parki biyo lesara galmen nuti halal Saint Augustine ragay ilal jisek amnu Magalatin doni ammar famte akatur, akasuma sulutoni magalati unfa chusanif, jiratoni magalati halila jala achike sadaha chusani tijer. Walta jingi dugale saf gamore ni tana nijran, kabenya Amerika sore yita ani kanneng orrahama kaba United States rafaga chubar padanif bakamurte sara. Baradibu kura saddeti storbata mota kesa namadal dalakantai Henry Flagger, hotelo ta addunya beka mota ansadi bakasanat ijare. Hotelun ni kun dawatota sorayi ta anif tajajila kenna. Saint Augustine halek illen saho atay wang abuf warren sorayin nan nosan akka hubatan flagar bragay. Halek illen sa kasimo magala New York hink abdu jeru gram. Kopi na Amerika fumata shekanar akanuma torban kopi brana gawli trebinut nagati. Kun sagade Amerika saganta fan oromoti gara kopi sportit tichen. Durgomi maratoni folaka maratoni magaluta China tigege fame ratta atletoni Ethiopia injifatani jiru. Durgomi maratoni haun kesat dirbata kalesa gege samen atletoni lammi Ethiopia guttata tasfaif abarra yosef lamma faf sadafayo ban atletin lammi Kenya Alex Saiko tokofa bayjra durgumi wala ka maratoni atletoni Ethiopia iaf durba injifataniru gamabran Premier League Inggrisi baranat umurur afta batto tasaddet qofatu hafe hata umale morkin champion af Arsenal if Manchester City giddut tasfame heddu cimature kesuma taba Karisatin, Arsenal, Liverpool, Wajin, Walkita Bausanin, Garagaruman Kapti, Manchester City, Walin Kabu, Ipachajara, Balina Gaba Sakana, Ebisan Gasa, Stockholm, Sweden, Rairgir.
Durgumile maratoni fi wala ka maratoni dilbata kalesabi ya China ti durgumi atletoni Ethiopia hinjifanno gonfataniru hala kanane si durgumi maratoni bi ya China magala hwani ti durgumin atlet gutata tasfaye fi abbere yosef sarakal mafafi sadafa baniru atlet lemi Kenya Alex Saiko durgumi chasala mafi deqa kotorban motera durgumi duma maratoni hwani ti durgumi sadjidu ti durgumin si atletoni Ethiopia gadise gitacho fi qaltu marame to kufafi lemafa bawdan hinjifataniru atletin Kenya Mariam Chikoyem mo sadafa about antumurtetim durgumi wala kamaratoni logone durgumen si atletoni Ethiopia iraf durwan moataneru fikichir iro tagidutti durgumen atlet gemedademse saato ko fideqa sadifis condition tebleman akasumase tesema salemon gemedadan deqa tokon qalemuni lamfa beheram durgumi dubarto tagidutti durgumen mo atletin Ethiopia alami fi dasta nahatan tokofa fi lamfa tawdan injifataneru Gamabratin taboni Premier League Inggrisi dilbata kalesa Arsenal fi Liverpool giddutti tapatameni walqita goli lama fi laman golobame. Kilamni Arsenal barata babaranatin qabtin galmessa jiru imala championumma dafta sufi hala murte sodam. Taba dilbata kalesa kana dre Liverpool tapatameni gamalachininu morkin tasfamature hawata turem. Arsenal goli won haragal fin dura tabatto tassa Gabriel Martin fi Gabriel Jesus in golin galchan hanga deqa 87 dursa qabachiftusi tabatan Rafun Raji Jeremesene Roberto Firmini hon goli lama fagalchun walqita kabani fi sababateram Liverpooli goli Firmini hon dura Mohamed Salah golin galche haragal fi boda olantuma tabagechu saneti fi sababateram Arsenal Liverpool wajin qatti qodechun sta morki champion ma Manchester City wajin qabu fi yadote teram Manchester City tamni tokko so sahafu garagarumma qatti jani jirachun sta morki champion ma Arsenal wajin qabani fi abdi ito Premier League Inggris kana Arsenal qabti torbata misedi Manchester City qabti jata mitorban Newcastle fi Manchester United qabti olfakata shintemi jan wolradu mane tokofan garofatti dursa jiru gabasta gale America tif qindaif ebisa nagesa Stockholm Sweden
Sagale America saganta fan oromora qopinar af qindaye kanuma ordofto ta kenya gama youtube facebook instagram saganta kenya ordofto dandesu qop
ቦሪቲን ወልፍ ደግና አንተ ከዚህ ለዚህ አንተ ከራስህ